studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare no gaydi lewru utu jena yamde soki du studio tamani min tawa e maison de la presse do bomoko do ngettino no do kabaruji du mor way galo no hum jiro won to buggi jamde to. O kumpititewi de kanko Cardinal Zanzerbo iwri Vatican Kenya monati le leydi ndi wakanda mo yottotode yimbel hewbe jeso jabbiti mo horeje leydi ndi o ana wonno ton namu ko mali be beltikili dido golleji ko papo wadi mo Cardinal ko sabi debbe kolliti wiide o do ne subama wakati ne mali wondi e yaltude e tidanaji fedde gollobe bankeji gombe le leydi meden ndi sina bef be puddi murtere mabbe nyaloma hande o talatare be kolliti wiide be jaba nay ko secrétaire général gollo no ko dotet NCA yoppita ko yowta no nuygal seriangal wori leleedi meden de yimbe la gombe do bomoko do hewbe mabbe kolitiwi de beltigi sanne ko dido golleji potina ton ko wadanto do kolitiwi nuygal seriangal ha no jewtede jati di wonono sembe kabaruji di min jogi nyo do betande di bismillah modon e hedade kenyal kanko no dirtedo Cardinal Zanzerbo onati leleedi ndi le loro meh jabbi non do onoma Cardinal Pape François o kanyu nomi mo wattu jono hulitama wiyedde dum won wakanna mo yottonto leleedi ndi de horejo leedi ndi ara wonno yimbere jabbiti bombe Ibrahim Boubacar Keita fa kebe famtade kede Mohamedou Sama Seku
to cathedral to wudiko kanko Cardinal Zanzerbo o bami hala yeso yimbere hewbe o sella non wattu mo iwan non leedi ndi yade to Vatican ton ka dum hadal mo hawrutede e yambere nde den do ko Zanzerbo o wari yettude kala pabibe mo yalla mo tawe ngaldo kawrital no yawir woni ko minaba nyande aljumara nde to pari ton sawrayade tiagal yontere kasin no yawir kun ko mballami ngabude der avion yade e kawrital ngal yalla an ande wiide mino wawani dongal kafna ngal chrétien en lidi mali fahande lewi kanko cardinal o tagal dubi kewdi ti allahji wattu jun o lini malindi an hasindini jam e deere denno kanko Zanzerbo o an wadano dangu fawde be leedi ndi yobe dawra hewta gol jam e dawral
disionu recevoir
yulambila isa lato sababu dawral hakunde meden so leedi malindi an hasindini hunde hande do dun non holare woni ko wada hakunde meden so dun wonko wada jati yela am yo gal do kartal immo e do landul ngarbe hawrne be hono jogorda banda gorko ku dawronta mo ma ko dawranta fawde e makko tama en fuf eden jeebi dun na e le nyayalna ma e sembe dawrutan golleji di ma dun tama en fuf en gotum lam ko be leddi mali be jetti sanne kanko Pape François o ko subiki Zanzerbo ko ku yam weltare wonande leddi men di dum woni lati do hala kanko Tierno Hass Diallo min siri kartuna do kabaru dina
le mali souffre d'un
inde leddi mali ndi na boni sanne e on wattu tidu do o suwade neddo jaado ndido leddi buru fuf wadde jomu cardinal wona hunde yafunde kamar dun no kanko kanaka leddi ndi na yetta sanne Pape François yu batte bingel leddi mali ndi woni ko mi gadi guldo jabbugul leddi mali ndi sandata fay chrétien ma aslam ma goddo leddi mali ndi wadde goto fuf yu gotum non
dom différent de lui
nyande nogo e go leru mendu woni ko o noma leru tagal mudum woni ko kanko Pape Jean François o tekini ngol nomugol Zanzerbo woni arande lata de cardinal der leddi mali ndi o neddo andirado wadde imadraji bangal dawral der dina e hewtugul jam e dejere hakunde yimbe le
sekirabu so ngabbi do be malame ande ngal o do bayni tirton mi jojju modon non noddi min do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay saprogo saprogo chapande jidde joy chapande jitte nay sapodi sapodi di fedde gollobe bankeji gombe leleedi meden di de noddata sina bef be puddi murtere mabbe balde tati nyaloma hande o be kolliti wiide be kaja secrétaire général gollo nokku no docteur NCAO o do secrétaire général ko mo yoppita ton ko be mbi ombe kaja nyala mo hande wirfintino e jonde makko tiagal mo dum be bi lami do NCA kanye jokko mo do fo be kaja yoppono ko le majjundu be bi le balde ngaro e soni himmeji mabbe kuntena ko horbe ngada wadde murtere de anda ko fudo haadi kede kako do docteur Ahmadou Ba o ko mo sifi do hen
joka tintini jopan golle sabu neddo amin joni gonde warde amin gollo NCA assurance banko yoppa tey en biide be jida yide mo golle en jida yide mo ton kacen amina min bi syndicaliste joni gonde honon bi walde wala ni yottirinte sariya holli wonko hani wadere fa jomu yobbe ka be didon joni directeur NCA e directeur adjoint NCA politi kambe bataki mabbe ana do sariya mali ana do sariya adlar ruhuru ko sabi jopimo jokkino golle. Ɓe jokkino golle kamari tan o wi kina ITS naji waɗe régularisé. Woni ITS ɗi woni jotta impôt donc jobbu laamu holliti kañum e yaafeke banggal ITS o ko heewi hokkiti golle o. Aya wiide ɗo golleji aduna golleji mali ɗi hurtinno birtina jokka hakke ko ɓe joppiti ko hani hokkede golle o. Ɗum woni ko NTA waɗay fa hande.
Holliti nde wiide bamakankoɓe gomɓe ɗoɓe ɓe mbiya ɓe belti sanne woɓɓe noon kollitiri wiide kayye caggal ko nuygal sari ngal botina le leydi ndi ɓe kolliti wiide ngal ɗo nuygal sari e hoore muɗan hani fotti nedde toon. Woɓɓe an toon do kolliti wiide farde ɗiɗo golleji waɗede hoorejo leydi noon hani ko taw ƴewtiki no ɓiɓɓe leydi mali ndi fo gori. Keɗe ko bamakankoɓe cifi dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Bon, c'est une très bonne chose parce que
dum dum ina jati sabe dum lata non sababu imide bas der leydi ndi min kan lati fuf ko dum yoppa ko buri sabe andano fay ko wonno ile bindi di darnugol kabaru yewtagol gol yo basal kambe politique ko be te on wattu goto odum yo bural wonande democracy leydi mali ndi den non min baawi wide batte imadraji di woni ko kanko kananke leydi ndi jabbi hetinaade jamare nde e hakkul am dum dum ina jati kana hani kanko kananke leydi ndi jokko dawrude honno dawri joni ni o beedana yimbe la famu to fu o lati ko gorko jati sona dun yawta gol ni gersaraji di yo wajibi amen non denno en fu empame wiide mo dare darde mako jati en jettan sanne kambe sahibi latibe sababu ngal do kawra
maintenant conscient de son patriotisme.
Holitindi wiide balɗe seeɗa tan heddi julde la yende yottole nokku o jamare nde aɗa heewi le nokkule garuji ɗe ɓe gondi e ɓamde toon tikke ngaji natoɓe ni e jaltoɓe le ngallure bamako nde hewɓe mabɓe fof kolliti wiide an jeeli yaade juulode le nokkule muɗum en ɗum e tawede fo woɓɓe an toon do kolliti wiide hono jam e deƴere walda le leydi ndi ɓe kulli ɗati ɗi sanne gaare keɗe ko Ousmane Dikko e Mouhamadou Sama Sekou pewni on dow hen.
Bourama Kanta ana hani yaade kikiɗa ko o kaayi fa juuloa judde layya bangge sakiraɓe mum wonko a haalani en bangal korsa e nafaka juuloyde to makko
tout fervent croyant tout bon
sugula kala dewo Allah kala alislam e lobbo yade juuloyde to muntun bangi goto tabade tawangal alislam en bangi goddo do dun wattu kawrital hakunde sakiraabe e bandiraabe sabi hunde de wawata ke hinnede sato fuf wona fi kabar jogade fi yo buri fuf kuyam e weltare gondal hakunde kureji galle
chaleur humaine la qu'on retrouve pas
dawngol e hasindinede kanko Bourama o omo hulti dawidi batte wayde ndenagu godudo handen o amma fewndogo julde fu uri jangude
a l'approche des fêtes effectivement les
ngonga jatti wattu podade juldeji di himbele wembete sanne nendun bandiji di kuncanta hore ngukaji kewdi sabi jamare nde tawrote kalisi kewdo denno an haani mo fuf watana hore mudun hakkilo mi horam kay do gombi do hakkilam joraki fi sabi rafa ndenagu o wona fi hunde yafunde denno watana horam hakkilo no bawir mi fuf yo dabareji hono wasude tawrede kalisi kewdo jogade tan ko hasindina so tilsi dun waddude ket kalisi o
minimum et quitte à les récupérer après.
Donc Idrissa Maiga daranido nantigo kabaruji le sonef hokki tajoral dabereji fuba mama fa dawo e mabbe ndeno.
Bon c'est vrai la plus belle femme du monde.
Siki wala no ngari debbo futuri fuf wawa fi hokkude ko buri odo ngari. Ona hitane fuf wakat jun o won dabereji piadi. Karuji kisi ngaddu yama yalla adaddu dawo be huntana hore no fewiri. Guldude amende kay la wada bawde mudu. O lati fuf society ngaji dina kewi. Denno guldude amende hinnoto ko wawi buri fuf der alhali ndenagu e sultere dawo be noto to mbulaji amen di yaade der guure mabbe de juuloyde
vraiment la fête.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
girabe jurne den jeldo on ne le kere dujite en pudiran do kajolo do fedde sukabe jokolbe wonde nokku no dirtede finkolo le lamo kajolo o wattu jone do gonde famminde yimbe le gombe tombe no haggeji yimbe le ngori kanye e yobude ton usuruji koni fana dido golleji faabe jewto yalla no sukabe gombe tombe kan reeni reede sukabe roobe do won johobe damaaji be de du foti bonandaaji ngade fewti e mudu en gollobe tombe yurku yurku di yalla na beeto an puyto non be kolitri wiide se yurute ne ngardam fa do kuli korodobe kolliti wiide hitane hikkane le lewru juin du kammo millimetre ngaji teme didi e sappo didi wonon ko tobi ton dido kabaruji fedde de no dirti sappo de kanyo hokki don ton be kolliti wiide rawani du kammo bur tobo ton dina hitane hikkane non be cifiri wattu joni o kay se wurute ngardam faado an songo do debbo goto gollo le sescom to an songo to hollitam wiide li cekiti yonternde won yimbe le bombe sumbu jago yom kanyi en nati to makko to so wujji ko dum won kalisi ko hani watel le pese ko wujja ko don ya fa ujnaaji tendre e chapande joy cfa tagal mudude be jaata de be jaade telefoji makko didi kany e masiriji makko non mo holitiri wide secrétaire wakante nyalaw mo hande kabaruji meden dimi jootu sanne hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.